Yesu wandi musuma, Yesu wandi tafilwa, Yesu euchingililila musuma. Yesu wandi musuma, Yesu wandi tafilwa, Yesu euchingililila musuma, musuma. Yesu wandi tafilwa, Yesu euchingililila musuma, musuma. Yesu wandi musuma, Yesu wandi tafilwa, Yesu euchingililila musuma.
Say.